SBS Radio. Inaad leysan gaari ka qaadato Australia waa hawl aan sahlanayn qarash badan uu ku baxo. Nidaamka qaadashada ayaa ku bilowday in qofka indhaha laga baaro markuu codsanayo leysan, waxaana ku xiga imtixaanka aqoonta gaari wadida. Dadka degan New South Wales waxay imtixaankaas ku geli karaan afaf ay ka mid yihiin Carabi, Chinese, Croatian, Greek, Korean, Serbian, Spanish, Turkey iyo Vietnamese. Haddii luqadaadu aysan ku jirin liiskan, waxaad codsan kartaa turjubaan markaad imtixaanka galayso, sida uu sharaxayo George Haney oo gaari wadida ku bara dadka gobolka New South Wales.
The driver knowledge test covers the road rules. There is a special book they can buy or they can find information on internet, so they have to study the rules.
Imtixaanka aqoonta gaari wadida wuxuu ku saabsan yahay shuruucda wadooyinka. Waxaana jira buug aad ka baran karto oo beec oo aad gadan karto. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa macluumaad badan internetka. Markuu qofku baaso imtixaanka, waa inay gaari wadida uu baraa macalin ama qof qoyskiisa ka tirsan. Waxaana dadka kula talinaa inay bilowga hore isticmaalaan macalin xirfad u leh gawaari wadida oo marka hore ay ku bartaan. Qofka ayaa la siiyaa L plate markuu imtixaanka aqoonta ku baaso. Taasina waxay u ogolaanaysaa inuu casharro wadida gaariga ah qaadan karo. Hani ayaa sheegay in casharrada dadka laga rabo inay qaataan ay ku xiran tahay hadba dhaqsaha uu qofku wax u barto.
From my experience between 5 and 15 lessons.
Khibraddayda waxaan isleeyahay qofku wuxuu u baahan yahay inta u dhexaysa 5 ilaa 15, wayna ka sii yaraan kartaa haddii qofku haysto qof guriga la degan oo laysan buuxa leh oo caawin kara. Ka hor inta aadan u gudbin imtixaanka gaariga oo aan lagu siin laysan ku meel gaara, qofku waa inuu ku baasaa imtixaanka loo bixiyey hazard perception test ama imtixaanka fahamka ama dareenka khatarta oo lagu eegayo awoodda aad u leedahay inaad sii fahmi kartid xaalad khatareed oo kugu soo wajahan. Gobollada intooda badan dhalinyarada qaadanaysa laysanka oo da'doodu 25 sano ka yartahay, waxaa laga doonayaa inay qoraan oo diiwaan geliyaan inta u dhexaysa 50 ilaa 120 saacadood oo ay qof macalina ama qof qoyska ka tirsan gaariga iyagoo u saaran ay iyagu wadeen. Tirada saacadaha laga doonayo inuu qofku gaari waday ayaa ku kala duwan gobollada dalka. Darawallada ayaa codsan kara laysan buuxa markay haystaan laysan ku meel gaara, laakiin darawallada qaangaarka ah ama 25 sano da'doodu ka weyntahay uma baahna inay shuruucdaasi raacaan markay baasaan imtixaanka gaariga. Dadka haysta laysanka dal kale waxaa loogu bedeli karaa laysan Australiana, caadiyana waa inay beddeshaan 3 bilood ee u horreysa gudahood. Waxaa sharcigaas ka duwan Tasmania oo ay tahay inaad codsato laysanka Australianka 3 bilood gudahood laga soo bilaabo maalintii viisada dalka lagu siiyey. Victoriana waa 6 bilood gudahood markii viisada lagu siiyey. Dadka haysta laysanada dibadda oo doonaya inay beddelaan oo imtixaan gaari galaan waa inay iska ilaaliyaan natiijo aysan filanayn inay imtixaankaas uga soo baxdo, sababtoo ah haddii aad imtixaanka ku dhacdo gaariga kuma sii wadan kartid laysankii dibadda. Maadaama aysan dadkoo dhan awoodin inay bixiyaan qarashka ay ku bartaan wadida gaariga ama aysan haysan saaxiibo ama reerkooda oo bara, kooxo fadhigoodii yahay Logan gobolka Queensland ayaa keenay nidaam cusub oo ay maalgelisay shirkadda Transurban. Barnaamijkan ayaa bara wadida casharo gaari wadida haweenka qaxootiga iyo soo galootiga. Benhas Sadiqi oo Afghanistan ku dhalatay ayaa soo degtay Logan 5 sano ka hor kadib markii ay nolosheeda inteeda badan ku noolay dalka Iiraan. Sadiqi waa hooyo 3 caruur leh, weligeedna kama ay fakarin inay gaari wado ilaa markii la siiyey fursad casharo gaari wadida oo barnaamijkani uu siiyey.
No. I never think about it, but yes, just my friends.
Maya, weligay kuma fakarin inaan gaari wado, laakiin saaxiibtay ayaa igu tiri maalin waxba ha ka walwalin oo ha ka baqin, waana bartay, aad baana ugu faraxsanahay. Sadeegi ayaa hadda haysata laysanku meel gaara kadib markii ay 14 cashar la qaadatay macalinaad haween ah. Xurriyadda ay meeshay doonto ku tagto iyadoo aan cidna baryayn ayaa fursad cusub u furtay. Sadeegi ayaa sheegtay in laysanku muhiim u yahay inaad shaqo hesho, caruurtana aad ku qaadato, nolosheedana wax ka beddesho. Madaxa hay'adda adeeggan siisay haweenka Gail Kerr ayaa sheegtay in si aad u sahlan sida qof inuusan haysan laysan oo kale ay ku horistaagi karto inuu shaqo helo.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.